International.
Hey, baby boy, come closer. Come on, Maravi, it's over. Hey, daddy, yo, love you, die. Okay, see, mommy, I show. It's like I'm flying. Nisha download.
Love you, say you love it too. Zeni meji weka saki tabu. Okay, baby boo, you know how we do. Ataka eleta shobwa na vunjika guu. Maineno ya umbea tutaki. Wakitaka kuto kompea watu party. Tell you some baby, I swear you so lucky. Vichechosha ni gongi ya nyayo ni party. Uwe, yeah. The way you do your dirty wine. Nanwe kwenye moody, yeah. Easy style unazofanya zinafa kwenye movie. Yeah, I swear ni me wa kelembali.
Kwa mbele mbele. Walk, na mimi penzi. Kwa mbele mbele. Walk, paka kukuchu. Kwa mbele mbele. Walk.